Remember where you come from. Zambian music promos, don't see you.
Kwa sala chema fans queen fail ano ikonda.
Nima faula kambiri, nima kula kuila ndine. Kumani pempa baby, please don't give up on me. Mena ni matapwa na ne mwine. Pape fufulu fulu, kumani pempa mami. Please don't give up on me. I promise I will love you better. Nani kuchinja ni za ginger for you. Please don't give up on me. I promise I will love you better. Nani kuchinja ni za ginger for you.
Kamba vili fonse ni kabwira otuka. Mavuto ya lianga ni pasaiwe kafukwa. Pressure, tinewe ni kufaka mustresi. Yonse ushautena na mami stressi. Muntu waliense penangu wa masova. Nchila zika pakisa penangu wa masova. Pati nili wili mkuchinja. Tika menda cheni kangachoveke kanjinga. My mistakes yonse ni yafake muright. Love life yatu tiicha eri right. Usini faka koma ningi na muma prayer. Chika choke chivanda cha upulea. Nisiva pena sinima nga la fea, si mafika po ye ni makupasa kea. Nifuno kala na iwe paka na kumapetyo. Baiba leko baja mafela bama zetyo.
Nima faula kambiri, nima kula kuila ndine. Kumani pempa baby, please don't give up on me.
Pena
ni matapwa na ne mwine. Pape fufulu fulu, kumani pempa mami. Please don't give up on me. I promise I will love you better. Nani kuchinja ni za ginger for you. Please don't give up on me. I promise I will love you better. Nani kuchinja ni za ginger for you. Please don't give up on me.
Tenga maspana yose unilungise. Chosa na mutima na kupasa kaubise. Na faula vambiri na vome la milandu. Na vandu vena teya basula mumazandu. Pati nili chefiti so na ipishamo. Mulungu ndiasi vafene na kupitisamo. Fiki simini nkale personal person. Bonse vapisha ini personal lesson. Ufule momu jamu na valika. Theni umende momu jamu na fulika. Tiambe new chapter. Jambo ya kutiala tichose pa adapter. Nisiba fapakisa famene ni kupempa. Vina viku kweze kila kocha pema tempa. Dine mundu wako nipange mwe ufunila. Kuti nizichita fintu mwene ufunila.
Nima faula kambiri, nima kula kuila ndine. Kumani pempa baby, please don't give up on me. Pena ni matapwa na ne mwine. Pape fufulu fulu, kumani pempa mami. Please don't give up on me. I promise I will love you better. Nani kuchinja ni za ginger for you. Please don't give up on me. I promise I will love you better. Nani kuchinja ni za ginger for you. Please don't give up on me.
Matumbo ya chikatia, vena heron ya tpwanji. Mr. Saga, let's go get him. Alpha, Mr. Pilot Punch, then a Wesley DC, MJP, kwa sala chema fans kwe fila no ikunda, bra 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 bra.
Remember where you got it from, Zambian Music Promos.co.